Bwana Jerome Ndayambaje w'imyaka 35 y'amavuko no mu papa w'umwana umwe simuremure cyane afite imibiri yombi. Uyu mugabo numurezi mu mashuri yisumbuye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, akarere abereyemo umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta Rwanda Family Initiative. Urwanya imirire mibi mu miryango ugateza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye kandi ukarwanya ubukene. Rwanda Family Initiative niyitumye Ndayambaje ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu Burengerazuba bw'u Rwanda n'ubundi yibona mu buheture bwa YALI, Young African Leaders Initiative, Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda ya Perezida wa Amerika Barack Obama igamije ko bakiri bato ku mugabane wa Afurika bahangana n'ibibazo bihuzitira ku iterambere. Ubwo ijwi rya Amerika yamusuraga mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, yasanze uyutewe ishema no kuba ari mu myaka ya nyuma bafatiraho mu kujya mu mahugurwa ya YALI arimbanyije imyiteguro. Ndayambaje washinze umuryango Rwanda Family Initiative urwanya imirire mibi mu karere ka Rutsiro azongera ubumenyi mu miyoborere arurirana indege na bagenzi be 14 mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Yabwijwe irya Amerika ko bagiye guhaha ubumenyi buzabafasha kwagura ibikorwa byabo kandi ko bafite indoto kuri ejo hazaza h'urubyiruko rw'umugabane wa Afurika.
Indoto dufite ni uguteza imbere igihugu. Dufite imishinga itandukanye, bamwe bazajya kwiga ibintu bijyanye no kwihangira umurimo, abandi bazajya kwiga ibintu bijyanye no gukora ibintu bya guteza imbere ingufu, n'abandi bajya muri leadership training nanjye ariyo ndimo. Bishatse kuvuga ko nidushyira hamwe izo nzego zose zizakomeza gutera imbere, tukaba twafatanya kugira igihugu cyacu cyiza mu miyoborere myiza, mu gutera imbere mu by'ubukungu n'ibindi bitandukanye, kandi n'umugabane wa Afurika muri rusange uzabyungukiramo, ku buryo bigaragara ko urubyiruko dushobora kuzarufasha gutekereza kwikemurira ibibazo badakeneye abo hanze bashobora kuba babikemura. N'ibindi bihugu byagiye bitera imbere kuko byagiye bifata ibibazo byabyo bikabigira ibyabyo, ku buryo bigaragara ko gutera imbere ni ibintu biva mu maboko y'abene gihugu cyangwa se abanyafurika muri rusange. Birumvikana nibanagira imirire myiza untuma murimo nibwo bazahanga neza, kuko bazabafite imicungire myiza y'amafaranga n'ubuzima bwiza.
Ibyo Ndayambaje avuga biragwa mu ntumbero ya Bwana Obama, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri gahunda YALI. Uretse kunguka ubumenyi muri aya mahugurwa ya YALI, Ndayambaje avuga ko ari n'umwanya mwiza wo kunguka inshuti nshya, bityo ko buri umwe azagira icyo ashyira ku meza y'ibiganiro bitewe n'igihugu akomokamo.
Birazwi ko u Rwanda ni igihugu cya mbere mu guteza imbere uburinganire, icyo ni ikintu umuntu yashyira ku meza n'abandi bakaba bakumva ko hari icyo batwigiraho. Ikindi ni ku bijyanye n'umuco nyarwanda, buri wese nyine azana umuco we, ku buryo byanze bikunze ugomba kuvuga ijwi ryawe rikumvikana hariya. Bigaragara yuko haba hari urubyiruko rwinshi rutandukanye ruba rufite imishinga minini cyane, ntabwo hariya rero no mu kujyayo n'ubundi biba bisaba yuko uri umuntu utekereza igihugu cyawe muri rusange kandi ukanatekereza umugabane wa Afurika muri rusange. Bisaba ko ufite indoto ndende. Ubwo rero ibintu tuzashyira ku meza ni byinshi, imishinga ishobora kuba yateza imbere u Rwanda mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ndetse no guteza imbere uburinganire n'ibindi bitandukanye.
Kurwanya imirire mibi mu miryango, umuyobozi w'umuryango Rwanda Family Initiative wibanda mu karere ka Rutsiro avuga ko kwikubitiro biba bitoroshye ahanini bishingiye ku myumvire ya rubanda bitaratera imbere, bityo ko ubunararibonye yiteze kuzakura muri gahunda YALI bizamubera nk'urufunguzo rwo kumenya icyo yakongera mu mikorere ye.
Kugira ngo ukure abantu ku ntera yo kuvuga ngo kurwanya imirire mibi, kubwira umuntu ngo hazamo n'ikibazo cyo kutagira ubumenyi buhagije ku gutegura indyo yuzuye, hari igihe atabyumva akumva ko ikibazo atari ibiryo, umuntu abonye ibiryo yamenya kubyitegurira. Ariko inshuro nyinshi usanga no kuba abantu badafite ubumenyi buhagije cyangwa se kudaha agaciro kumenya indyo yuzuye ngo turye tunazirikana kugira indyo yuzuye ubona na cyari nk'imbogamizi. Ni ukuvuga ngo ikizagaragaramo ni kimwe, ni ukugaragaza ibyo dukora, tukabereka ibyo dushoboye, tukagaragaza uburyo twabigezeho n'abandi nabo bakatugaragariza uko bageze ku byabo, imbogamizi bahuye nazo n'uburyo kibakoresheje gukora kugira ngo bave muri izo mbogamizi.
Kuri iyi nshuro abanyafurika bakiri bato bazitabira aya mahugurwa yari muri Amerika bazaba ari 1,000 baturuka mu bihugu bitandukanye, n'amahugurwa azaba mu gihe cy'ibyumweru 6. Ku Rwanda bose hamwe bazaba abaye 27 igihugu gihanze amaso ku nyunganizi zirimo izo kurwanya ubushomeri buri ku mpuzandengo ya 2% bwiganje mu rubyiruko. Ejo bagira ubusa, ijwi rya Amerika, imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.